ni Friday, ka weekend kamefika, ni Friday mpenzi, ni Friday. Na kungoja home, na kungoja, nimepika, nimeoga. Na kungoja, nimepika, nimeoga. Baby, weekend imefika, na moyo wangu nakuita, darling, kuja nyumbani. Weekend imefika, ni Friday, hebu rudi nyumbani nikuone. Weekend imefika mpenzi, hebu rudi nyumbani nikuone. Ulivoniacha nyumbani, penzi lako nimetunza. Watoto wone nimelea, wanakumisi daddy. Ulivoniacha ushago, tamu yako nimetunza. Na watoto wanakumisi baba. Penzi lako baba,
na uone watoto,
jirani wajue niko na mume
ananipenda.
Nikumbuke penzi lako, nguo zako chafu nikuoshe. Ukirudi ofisi Monday, utakuwa fresh tena na guys day. Nataka uone vile nimelima shambani ushago. Uone kwa nini sikutaka kukuja mjini baby, nikae idol. Nimeweka tumbuzi na tumeongezeka. Sikutaka kukuja mjini baby, nikae idol. Tukose home na kumisiki kila siku. Moyo wangu wa kutamani kila usiku nikupe love usahau tabu. Na kumisigi kila siku, moyo wangu wa kutamani kila usiku, nikupe love usahau tabu. Najua uko mbali ukipambana, unatoa jasho likeshi we yetu sawa. Daddy, ulituacha nyumbani, upambane likesho yetu we sawa. Najua siku itafika my dear, boss atasema it's time to retire. Utanipata bila fear, boma nimekutunzia. Utarelax, enjoy jasho lako baby. Najua siku itafika my dear, boss atasema it's time to retire. Utanipata bila fear, boma nimekutunzia. Utarelax, enjoy jasho lako baby. Tuzeke safi bila tears.
Ni Friday, baby, ni Friday.
Fom ni kuchukua matatu je nyumbani.
Ni Friday,
sweet ni weekend. Fom ni kueka gari mafuto je nyumbani. Tukone.
Ni Friday, baby, ni Friday.
Fom ni kuchukua matatu je nyumbani.
Ni Friday, sweet ni weekend.
Fom ni kueka gari mafuto je nyumbani. Tukumbuke penzi lako baba,
na uone watoto,
jirani wajue niko na mume
ananipenda.
Niko steady,
niko steady.
Mali yako na protector tokiwa mbali. Ukijituma uliko city daily.
Niko steady, niko steady.
Mali yako na protector tokiwa mbali. Ukijituma uliko city baby.
Ni Friday, baby, ni Friday.
Fom ni kuchukua matatu je nyumbani.
Ni Friday,
sweet ni weekend. Fom ni kueka gari mafuto je nyumbani. Tukone.
Ni Friday, baby, ni Friday.
lako baba
na uone watoto.
Jirani wajue niko na mume
ananipenda.
Chafu nilete nikoshe, nimetega maji ya mvua huku nikoshe. Na pasi nitapiga wakikona waone unaweza, na wajue unameka na yefa. Nikupikie ushibe unone, nikuspoil kwa mapenzi tele, ujue nyumbani ulichagwaka. Kuchukua matatu je nyumbani
ni Friday, sweet and weekend.
Form ni kuweka gari mafuto je nyumbani tukone. Ni Friday,
baby, ni Friday.
Form ni kuchukua matatu je nyumbani
ni Friday, sweet and weekend.
Form ni kuweka gari mafuto je nyumbani tukone. Tukumbuke penzi lako baba.